Sinantolantan bɛna gun kan farafinna gun kan fɔlɔ. CAF Award 2019 n'o bɛ farafinna gun sinantolantan ɲɛmayaso kofɔ. Ale ka jɔnjɔn min ɲɛsin bɛ san cilu ɲuman ma. Sinantolantana min ye cilu ɲuman don ka jɔnjɔn di o ma. O sinantolantanaw minnu tɔgɔ sugandira ni kala ka kan ka ta u ye maliden mɔgɔ fila bɛ olu la fɔlɔ mali ekipe national jalatigi abilɛ jabi kan egypte 2019 min tɛmɛna mali ni moritani ka ɲɔgɔndan na se kɛra mali ta ye a sen fɛ cilu nana ni kelen abilɛ jabi ye ciliw don a don na mali sinantolantana mɔgɔ filanan min tɔgɔ sugandira amadu ayidara don mali ni angola ka ɲɔgɔndan sen fɛ halisa kan egypte 2019 hokumu kɔnɔ amadu ayidara ye angola cilu lamaga mali ye se sɔrɔ a ɲɔgɔndan sen fɛ cilu kila ni kanankolo abdulayi jabi ka fara amadu ayidara kan olu ni farafina sinantolantana wɛrɛw tɔgɔw sugandira kala ka kan ka ta minw ye ani fana mali ye jɔyɔrɔ 9 sɔrɔ farafina diɲɛ kurukara yɛrɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ 56 b'a bolo o ye fifa diɲɛ kurukara sinantolantan ɲɛmayaso ka kimeli ye min be kɛ sanga ani waati k'a yira tuma ni tuma jamana jumɛn be jamana jumɛn ɲɛ sinantolantanko la farafina ani diɲɛ kɔnɔ farafina jɔyɔrɔ 3 fɔlɔ o be senegal tunisi ani nigeriya de bolo ni kimeli n be san 2019 kimeliw kuncɛ FIFA fanfɛ anw yɛrɛw fɛ mali la mali ekipe national kade sinantolantanaw minnw si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmaninw ko do olu ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ denba traure denba traure tara federasiɔn ɲɛmayaso fɛ kunu alamisa desanbrekalo tile 19 san 2019 denba traure minw t'a dɔn 11 créateur de ɲarela n'o ye premiɛr divisiɔn klɔbu dɔ ye mali la o dege karamɔgɔ tun do baaraba de be denba traure bolo k'a cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ walasa mali ka se ka niyɔrɔ ta kan U17 o min be nale o fase final kɛnɛ kan hakilina jigina san 2015 ani san 2017 mali de ye farafina jɔnjɔnba ta kan nu kɛnɛ kan ka tugu ɲɔgɔn na nka 2019 san na n'o ye ɲina san ye mali ma se ka ye a kɛnɛ kan sinantolantan bunagun kan anw yɛrɛw fɛ yan k'a kuncɛ championat premiɛr divisiɔn tile 11 ɲɔgɔndanw kuncɛle klɔbuw jɔyɔrɔ filɛ nin ye gurupu a kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o be joliba atleti klɔbu bolo kuru 28 jɔyɔrɔ filana cs dugolon fila y'o ta kuru 27 lafiya klɔb de bamako lc ba jɔyɔrɔ sabana b'ale bolo gurupu a kɔnɔna na kuru 21 jɔyɔrɔ 4 o be as eral de bamako bolo kuru 19 jɔyɔrɔ 5 o be as polisi bolo kuru 14 association sportive de bamako asb jɔyɔrɔ 6 b'ale bolo kuru 12 as bakarijan de barawuli jɔyɔrɔ 7 kuru 12 mamayira acd kati jɔyɔrɔ 8 kuru 10 avenir acd tɔnbɔkutu jɔyɔrɔ 9 kuru 10 as ɲɛnade kulikoro jɔyɔrɔ 10 kuru 8 jɔyɔrɔ 11 gurupu a kɔnɔna na soni acd gao o b'ale bolo kuru 8 jɔyɔrɔ 12 o be as performansi bolo kuru 7 gurupu b o kɔnɔ sisan o jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛ bɛ stade malien de bamako bolo kuru 28 jɔyɔrɔ 2 o be 11 créateur de ɲɛrɛla bolo kuru 22 jɔyɔrɔ 3 club olympique de bamako cob ale y'o ta kuru 20 jɔyɔrɔ 4 o be us kita bolo kuru 19 jɔyɔrɔ 5 o be yele olympique bolo kuru 16 jɔyɔrɔ 6 o be usfasi bolo kuru 17 asom ale ye jɔyɔrɔ 7 ta kuru 11 centre salif keta csk jɔyɔrɔ 8 b'ale bolo kuru 9 as black star jɔyɔrɔ 9 b'ale bolo kuru 9 jɔyɔrɔ 10 o be us buguni bolo kuru 5 jɔyɔrɔ 11 o be as 3 bolo ka bɔ mopti kuru 4 voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traurekala seli don.